This program is proudly brought to you by the Global Team for Playful and Positive Parenting During COVID-19 in partnership with the Citizen Justice Network, the South African Independent Human Rights Advocacy Group, and Hope FM.
Mikin kana kwena motsereng wa letsatsi lena la ka jeno ho amohela Innocent wa hamollo ika kwano wena mamedi wa ka hle a tlo refa ditaba tsa botlhokwa tse amanang le molao bakeng sa bo mamedi ba hao letsatsing lena la ka jeno. Ntate moloi a ko dumedise ngwana mehle kwa mohele tshebeletsong e rateileng a kgutlo tharo ya lekwa esita le dibakeng a tse mabapi o phetsa buti
ke phetse hlaksment le kae
nnate fela ke monnate a golo fela ngwana mmehle ke monnate fela bona ntate moloitlhe letsatsing lena la kajeno pele re kena ditabeng tsa rona tsa bohlokwa tse le gore kannete di tlhophuwe bakeng sa letsatsing lena la kajeno moo te re tlo sheba kannete bana ba bangata batho ba golelang malapeng a nang le batho ba bangata ka tsela e makatsa ngwana mme go rona mona tšhaba se setle se setsho mmehe pele re kena ditabeng tseno tle re re rate bakeng sa o ka qala ditaba le wena re shebe gore e kabe bekeng a e fetileng ga re arowana le wena ka kwalo e kabe ditaba tse o ileng wa sebetsa ka tsona ke difeng.
Ke nke nako ena ke lebohe wena Hlaksmet, ke dumedise ba mamedi malapeng a bona. Bekeng tsa go feta ne re buisana ka taba ena ya education law.
Yes.
So we went as far as re ya ka mane ka district e leng ka Sebokeng mo e le goreng re ile ra ba lwantsha ka tsela tsa rona tsa molao gore bana ba thole space ka moo. So taba e ileng ya etsagala ke ne ntse ke thola di-call during the week.
Yes.
Batswadi ba leboga gore bana ba thotse space and up to so far I don't think on my list ke na le batswadi.
Outstanding one.
Yeah, batswadi ba e le goreng ba ntse ba shota ka space sa bana. So ke taba tse monate tseo, sena se a bontsha gore lefapha la thuto ka nnete le ikemiseditse mme le upholder molao jwale ka ha re ile ra bua nakong e fetileng gore every child has a right to education.
Mme e mongwe wa bomme wena ngwana mmehle a ileng a fana ka ditaba le bopaki ba gae letsatsing la kajeno ke enwa.
Dumela ntate moloi, le kae ntate? Ke mme Mathembe ke le sekadi ya ne e sale a lla ka taba ya ngwana ya sekolo. Ne ke o tsebisa gore ngwana o ke motholotse sekolong lesego. O qadile ka sheko go ya lesego, ke motholotse Friday. District tsa tsone tse ke ka lona bana ba nlatola ka pampiri tsane ba re go gang bona ga ba ngolo leqepheng. Pampiri a teng ke lengotse leqepheng. Ka nnete ya ba ke a ikulela, tšhe mo ntseng ke dutse ka nagana gore nke ke gotlele ka lesego gape. Ka nnete ke ile lesego, ngwana ke motholotse sekolo. O qadile go ya ka sheko lesego ba mo amoetse mara ke mo qadisitse 7. Ke a leboa ntate ka thuso ya gago le ka gosane o nne o re thuse. Ke a leboa.
Nne se re tsho fela ntate mo le re tse dintsa ditaba re di fumana ngwana mme re tshwanetse re eme ka maoto re itanase re tlaefe bo monate re ketike ka nnete phunyeletso e fihlelletsweng. Thank you mmemaskadi motshereng wa letsatsi lena la kajeno. Tsatsi lena hle ntate mo le re kena tabeng tse amanang le molao wa bana wena ngwana mmehle, mme ditabeng tseno tsa bohlokwa hakanakana sentse re nka nako ena wena ngwaneso re nka maqhepe a rona re nka dipene tsa rona bakeng sa o ka ithuta le o ka ngola a fatshe taba tsa bohlokwa tsatsing lena la kajeno.
Yes, wena mshana ntate, there's no doubt about the fact ya hore pandemic ena ha ene e fihla ile ya affecta malapa a mangata.
Oh, yes.
Ile ya ba nako e thata batswading because batswadi ba na le di responsibility tseo ba nang le tsona ka hare ho malapa. Ha ke a dumela hore lwena jwale ka ha o na le maletlotlo o na le di responsibility as a father and le maletlotlo le yena o na le di responsibilities as the mother. And le letlotlo le yena there's a role a e bapalang in this whole picture. So now batswadi ba bangata ba ile ba stresseya haholo selemong se fetileng ha pandemic ena e ne qala because batswadi ba bang ba ne ba ipotsa gore e ka ba ke tlo lahlelwa ke mosebetsi kapa e ka ba hanke ka lahlelwa ke mosebetsi lelapa la ka le tloja e nna. So ke mantswe e le goreng re a wa fetisa a gore it is one thing to wake up in the morning and go to work o apese ngwana ha o le yena mo hlapise a ye sekolong ebe ha le khutla wa mothusa ka homework and it is another thing hore o lahlehelwe ke mosebetsi o dule hae for 24/7 le ngwana hao and kapa mhlomong o sebeletsa hae so hangata re a tseba hore bana ba hloka much attention because ngwana ha khutla sekolong expecta motswadi a mothuse ka mosebetsi wa hae and then lo ena jwale ka motswadi o hloka nako ya go oke o heme because ha ona motswadi a ileng roboto e loreng o tlo sebetsa fela nje a sa phumule so dintho tsena ka ofela they can be frustrating and mme motswadi le ena ka tsela engwe a ka qeteletse a sa tsuetswe ke anger so motho ha se a tsuetswe ke anger e ba ntho engwe e loreng ha ebe ka tsela entle so now re tlameha hore re promote taba ena ya relationship between bomme kapa batswadi le bana hangata ha re kgalemela bana ka tsela e loreng e fosahetse so now that is why ho ile wa kopana a global team of organizations tse tshwanang le yona UNICEF le World Health Organization le Parenting for Lifelong Health just to mention a few ba ile ba kopana these organizations ba kopanya yona programa ene re mathanga yona tsatsing la ka sheko ho tla thusa batswadi le di caregivers hore ba kgone ho controla the new normal because batho ba bangata ba ntse ba na le tshepo ya hore mohlomong kgwedi e tlang ntate Ramaphosa ha a tlo bua o tla re lockdown e fedile as long fela corona e ntse e le teng leeto santsane le telele so santsane re tlo kenya di-mask santsane re tlo maintaina social distancing re sanitize matso a rona jwalo jwalo so ho bohlokwa hore ka nako e nana ya pandemic re sireletse bana ba rona re ba rute di-health protocols and routines mme hape re manage di-emotions tsa rona because you can imagine how le motswadi o se o lahlehetswe ke mosebetsi instead ya hore o accepte hore there's a new normal and you affectile wena o bonka anger ya ha wintshetsa baneng so ho na le di-behavior tse e loreng re tlameha hore re di latelle so ntho tsenana kaofela di contribute haholo boitshwarong ba bana ba rona le ka tsela eo bana ba rona ba holang ka yona so ha o le motswadi o tlameha hore o sebedise an effective communication le ngwana hao mo e loreng mohlomong ha o kwatile kapa ngwana a o kwatisitse response ya hao e be different to what yena a faneng ka yona so in a sense ya hore for example ha e bane ngwana hao o itse a tshintshe diaparo ha qeta go khutla sekolo mme a hlape and then wena jwale ka motswadi o so re hey wena o etsa bohlaswa monana tshintsha diaparo tseo o etse o tline mona e ba ntho e kareng motswadi o halefile and ha se behavior kapa the emotions tse right tse loreng o ka etella ngwana pele ka tsona so instead ya hore o re ho ngwana he wena kapa he wena ntatwa ha o sile monana o tlo etsetsa nna moferefere instead ya hore o bue dintho tse tshwanang le tsona tseo o ka sebedisa mantswe a positive a hore ke kopa o nke diaparo tsa hao o dikenye ka basketeng kapa ke kopa o tshele metsi o hlape ha o khutla sekolong but instead re hlola re bona community tsa rona mo ilogeng batswadi ba buisana le bana ka tsela e seng right and ntwe nana e ba confusion because hangata re bona especially in the black community mo ilogeng batswadi ba tla o jwetsa hore nna ke hudisitswe batswadi ba ka ba sharp and therefore le nna bana ba ka ke tlo ba hudisa ke ba sharp so now batswadi ba hloka hore ba elellwe hore nakong tsa hona jwale hona le dintho tse loreng di fetuhile mme ba hloka hore ba adapte dinthong tse tshwanang le tsona tseo so material onana kaofela ile ya develop hore e fane ka metjha ho batswadi hore ba kgone ho dila le bana ba bona kana ko enana e loreng e re bakela stress re sa tsebo re e ka ba ho sane ho tloetsala e so now tatin la ka sheko ke batla fela ho fitisa di topic tse pedi tse loreng di tlo thusa batswadi malapeng a bona kana ko ena ya COVID-19. So the first topic e re tlo buang ka yona ke yona ena ya parenting in crowded homes and communities. Mo e loreng o tlo thola ka hare ho lelapa ho na le bana ba more than 4 or more than 5. Then ho na le bo malome, ho na le batswadi, ho na le di cousin ba dula ntlong A1. So ha o thola o sheba wa bona hore situation senana kana ko ena ya COVID ha se situation se loreng se bolokelehile Sesotho sena sa lona taxmet se ang roba roba
but hana ka wena
yes but ki ha se environment e loreng e bolokehile so ho hlokahala hore ho bane le dintho tse loreng di a etswa so that batho ka ofela ba be safe so now number 1 hore batho ka tlung ba be safe batswadi ba ka limita go tsamaya hona le mme o mong lenane o monana ke mme ka ka zone 10 ka mana ke sa mopula ke mme mang yes mme ona o na nhlalosetsa ka tsatsi le leng hore yena ha hae o beile boto mme boto e nana e ngotse dihlophiso tsena ka ofela tsa COVID hore o skebe wa kena o maintain social distancing and what not what o ske wa chaka jwalo jwalo so le di tipi tsena tse re fanang ka tsona tsatsina ka sheko di a hlalosa hore if you stay in a crowded a home or community for example ha o sheba tulo tse tshwanang le bo Alexandra ka mane ke tulo tse loreng di kopa kopane ho tletse ditulong tse jwalo so tipi e ba fanang ka yona mona ke ya hore motho a ske a tsamantsa chakela batho because o tlo chakela motho and then o khutle ka tlung where you are crowded and then o bo qala mohlomong o infecta batho ba bang ka COVID-19 so now ho bohlokwa hore o limite batho ba tlang ho wena lo wena o limite batho be o yang ho bona and then number 2 ke hore o thuse bana ba maintain physical distancing ho thata ona jwale because bana ba khutletse dikolong and now ho ntse ona le bana ba ilogeng ha ba soka ba tseba hore COVID-19 hantle ka ha go yona e entailer eng ke eng dintho tse tlamayang hore o dietse bana ba tseba fela hore no re tlamile fela re kenye di mask but ha o kena dikolong o monitor o bona bana ba ntse ba hakana bana ba etsa ba bapala ka metsi bana ba mathisana jwalo jwalo so jwale ka motswadi o eletswa hore o rute ngwana ka pa o mothuse hore a keepe physical distancing ka dintho tsa hore mohlomong khale le ka tlung ho na le program o ka morutang yona wa moruta hore no rona ka tlung re maintain a social distancing so that ntwena e kene ka kelelo nya ngwana so that a gone we practice la ha le sekolong so o hloka hore o mo explainele hore bohlokwa ba o keepa social distancing ke eng lo re yena a ikhipe kapa a ipoloke ke eng and then hape o tlameha hore o ba bontshe a positive attention ha o ba fa tsona dihlophiso tsena o mo bontsha how keep a social distancing o eme jwa ka motswadi o mo bontshe o mo demonstrate le hore this is what you must do and then number 3 ke yona ena ya o hlapa matsoho so that bongwana a boloke hona le this advert mo TV mo ilogeng hona le bana bana ha ba ntse ba hlapa matsoho ba ntse ba bina happy birthday to you so lo wena ngwana ha o ka nna wa moruta yona wa ge ha ntse o hlapa matsoho bina for a few seconds bina pina eating and then ngwana atle a gone ho bolokeng so then number 4 ke ya hore o share mesebetsi na ska hatse ke hlalositse hore hona le batswadi ba ile hore ba lahlehetswe ke mesebetsi e me di home chores tsa bona dingata hona jwale because 24/7 ba se ba le hae. So hore o ske wa ikimetsa because hona le batswadi ba eloreng motho ha se a dutse hae a sa sa sebetse o ba frustrated and then o kwatela everyone. So hore lwena o kgone o distressa o kgone hore o share mosebetsi wa hao o ka nna wa bitsa ngwana wa re ngwanaka ha re etse ntho tshwanang le yona ena mohlomong ha re hlatswe washing ha e bane o na le motšhini hae o tla mo jwetsa gore no wena ngwanaka ere re e kenye ka motšhining motšhini o e hlatswe and then nna le wena re anehe it's part of building a relationship le ngwana hao especially bona bana ba leng banyane and then number five, ke di daily exercises tsa gore o encourage ngwana to think about activities tseo ba ka di etsang ha santsane ba dutse hae because one thing that I've realized ke gore bana ha ba ye sekolong on a daily basis ba ya ka timetable so matsatsing ao bana ba sa yang sekolong you can just o ba tlohelle ba etse di homework tsa bona or before ba etsa di homework tsa bona you can assist them to do certain exercises tsa gore mohlomong ha re tsamaye re ye re lo jae fa ka ntle kapa mohlomong ha re lo matha so that it can be fun so now ya bo five ke gore o nke pause le wena jwale ka motswadi exercise one of the good exercises eo motswadi a ka e etsang ke gore before a ke a addressa ngwana a eme pele then a ipotse gore e ka ba ntho e ke e etsang gona jwale ke eng kapa a ipotse gore ka tsela eo ke filang ka yona gona jwale nka kgona gore ke buisane le ngwana kana because motswadi ha a halefile o tlameya gore a etse self introspection gore ka tsela eo ke halefileng ka yona gona jwale nka kgona go buisana le ngwana kana because o tla utlwa ka dinako tse di motswadi a re wa bona ga ke le tjena ke mobe hampe ke tla o bolaya ngwana ke a o rata mare ke tla o bolaya so dintho tseo kae kae di affecta ngwana because ngwana at the later stage a ka feela gore nna motswadi wa ka hangrate so whatever answer eo o tlo fanang ka yona kapa whatever action o tlo etsang you need to make sure hore o deala le yona before o buisana le ngwana hao so then the second topic kapa di tips tseo re tlo buisanang ka tsona tsatsing la ka sheko ke ena na wena mshana ntate ya di tips tsa bana ba nang le disability ha ke tsebo ka sesotho le re disability ke eng
ho disability ngwana mme ke o fumana ka nnete o phela ka boqhwala wena ngwaneso yeah
yes so now when it comes to the tips tse mo batswadi ba dulang le bana ba nang le boqhwala kapa ba nang le disability it is very stressful especially kana go ya COVID-19 because bana ba ne ba tloetse a certain normal but now there's a new normal whereby bana ba tlameya ba kenye di mask and we find it very difficult mo eloreng bana ha ba kgone lo understand why mama o batla go kenya nthwena because nna all along ne ke sa kgone in fact ne ke sa ikenye nthwena so now di tips tse re nang le tsona tsatsing la ka sheko kita hore jwale ka motswadi kapa jwale ka a caregiver you can be supportive and empathetic and loving o tlameya o etse ngwana hao a ska feela ka tsela engwe o gore o mo supporte ka tsela e o nentse o mo supporta ka yona and you know it can be more than the way uno mo supporta ka teng because ha hona motho ya neng a ipreparetse nako ena ya pandemic so in addition o ka nna wa increase in fact this whole thing e ka nna ya increase stress sa hao e ka nna ya increase anxiety and frustration but how ke wa nka these tips and then wa latella this organized organized programs, then o tlo gona gore o gone o thusa ngwana hao at a later stage. Hape o ka sebedisa the physical or verbal support mo eloreng ngwana hao le yena o tla feela gore wa gona o understand that the whole situation or what is happening around the world or around the country or people around me and all of that. So happen to ngwe ke o sebedise body language, because it can be challenging for bana ba ilogeng ha ba bone kapa bana ba ilogeng ha ba utlwe ditsebeng, you know, because communication highly siko ngwana sa gona understand what is happening, then e ba mathata. So you can give a positive body language or a gesture, or wabua ka tsela e leng different gore ngwana a gone o understand. Also ba kgothaletsa batswadi gore ba communicate le bana at all times. O dulele ngwana hao fatshe and o reache level ya ngwana hao. If o le motswadi, we understand gore batswadi ke batho ba hodileng and they operate in a different level ya bana. So now o tla utlwa motswadi ka dinako tse ding a re, nna dieta tse ne ke di apara primary ga ke sa di apara gona jwale. So it means o batla gore wena as a child o reache to level ya high, but yena jwale ka motswadi ha gone understand gore le yena jwale ka motswadi o tlameya gore a reache or a atle down to your level. So ha o le motswadi, you need, especially when it comes to communication, you need to come down to your child's level of thinking or whatever. And also ba khothaletsa batswadi gore ha ba buisana le bana ba bona ba maintain an eye contact. Ha buisana le ngwana o mo shebe mahlong, ba re ditaba di mahlong,
yes,
and a positive attitude. O mo shebe mahlong ba to ska mo fa look yane e solang ngwana, especially bana ba ma 2000 bana ba bang ba se ba qalella ba jola ka bo dilemo tsa bo 10 11 12 jwalo. So jwale ha o tshwana le bo moloi tjena, ngwana o mo fopha ka tlapa wele kwana, but nthwena na ya re khutlisa hore o ska mo fopha ka tlapa moloi, o monke o dulelena fatshe o mo shebe mahlong ka attitude e right hore wena hlakotsa ha o etsa ntwe tjena, I know tswela molemo nakong e tlang. And also ba khuthaletsa batswadi hore they need to take time to allow their child the space to communicate. Ha o le motswadi, o dumelle ngwana hao hore le yena a bane le an opportunity to speak, because ha o khalemela ngwana, once o le motswadi o dula o batla hore ngwana, in fact wena ka jwalo ka motswadi, ebe wena dulang a bua, ntho tsena di kena ka mona, di tswa le ka mona. So o tlameha gore le yena o mo fe a chance to express herself or himself, so that o tlo o kgone o bana le a positive communication. And also ba kgothaletsa batswadi gore ba observe, ba mamele, and then ba confirm gore ba understand seo ngwana se buang. Ngwana ha o hlalosetsa gore mama ne ke ile kae kae, o ntse o tseba jwalo ka motswadi gore no, fanki ke yona o sa tswa ke mona, ke mo fitile ka taxi man a eme le ntho le malume vosi,
yeah.
So ha sa eme le malume vosi jwalo, ke tla mmotsa ka tlung kgotsa ke batlo ho mo embarrassa strateng. Ho na le batswadi bano ba tshwanang le ba bo moloi ntate, ha kopana strateng mane o tla o fofa ka tlapa ona strateng ona mo. So ba se ba ba kgothaletsa gore no, observer and then e ya ka tlung. Ha o fitla ka tlung, buisana le yena o mo botsa gore ke o bone o etsa ntho e so le so, a ko ntlhalosetse o e tsalang, because o mo fa nako ya gore a e express. O tlo mamela gore a mama, ha se boyfriend ya ka, ke moshimane e ke kenang le yena sekolo, but wena o bone gore batho ba nane ba tshwagane le o tshwagana ba, but wa observer then wa confirm gore no, ke a utlwa ngwanaka. Mara wa tseba ha o ntse o tswela pele o etsa 1 2 3 e tlo o kenya mathateng, o mofa a warning. Just like batswadi le bona ke re ba sebetsa, ha ba sebetsa mesebetsing before ba o tibeka, ba kekebe ba o tibeka fela nje, ba tlo o fa a warning. Baofe a second warning. Baofe a third one, a fourth one, if possible, then baofe a final warning. So lwena jwa ka motswadi, ska batla go ngwana ha yentse phoso, be se o moghorometsa ntate, o fitla o moghama. Ba bang motswadi a ka mo fa chelete ka je kwa reng. Funky nka ngwana ka tsama o lo ololuwa. E re Funky ha sa luile ipona hantlo re, hey, ke motle mana. A banka ke opportunity eo a lo expressa ka ntle. A batle bashimane ba mmono, hey, ke motle. Ebe motswadi o sa a kwata re, ke itse o loloa o gutle ka tlong wena o loile, then wa fapoe. And then motswadi ngwana ntse a loile jwalo, a re o tlantshwa ke ntho tsena, a di hule tjena ngwana a ba tswele moriri. So batswadi ba tlameya gore ba mamele le gore ngwana o reng, so that o kgone go bana le a good relationship between batswadi le bana. And then ba kgothaletsa batswadi hape to reinforce the positive. So now ke monana ke mane mo e le goreng o fana ka tlotla. Ngwana gago ga entse ntho ntle, mo praise. Ngwana gago ha bontshitse gore mohlomong o sa tseba o pheya gravy, mo praise gore no, ka jeko ra tla ga ja ha monate. Ngwana gago ha tlhatswitse washene, o mo praise gore no, ka jeko wa tle wa e aneya ngwana ka kore ga e tshwane le mehleng e nkgale ga monate, le bane e sa nkge ga monate, wa mo kgothatsa. Because ha ntse re nka bana then re ba kenya tseleng ya gore nna motswadi wa ka o kgopo, motswadi wa ka ga batle next, ke the more bana ba ban damaged le dikelelong. So now le ba thuse gape to become independent, so that ba kgone go feel-a ka tsela e le goreng. In fact ba seka feel-a e ka re ba ba patronized. So now ke tsona dintho tse re ba fe too much support, so that ba kgone ho tswela pele ka whatever e le goreng ba e etsa kapa ba re thusa ka yona as batswadi. And also ba kgothaletsa batswadi hore ba kope thuso ha o hlokahala. Jwale ka motswadi ha o tseba hore okay, pele ne ke sebetsa, but now COVID-19 ke yena e fitlhile, ha ke sa sebetsa, se ke dutse hae, se ke tshwanetse ke hlatswe washene, ke kolomake, ke etsetse thabos ke eng lunch box, and then ke molate sekolong ha gutla, ke mo thuse ka di-homework. You can share the workload and then o kope thuso, o dule fatshe le family ya hao, o ba hlalosetse hore guys, le a tseba hore ne ke sebetsa, but now ha ke sa sebetsa, so ke tlo hloka thuso ya lona. Se ka re ngwana fela hore hlatswa dijana tseo, o dutse fela wa ja, sa o koja. Ebile
so batho ba baola batshoso ba ba sa go nyokotla fela la pele na fela fitse o paplori fe kana go ke mme ba ba utswa go paplori
a go tlhela le
plate ya o sia o find yona go hento ya nyofa.
Yes, so now o ske wa thula ha ba neng o hloka thuso. Ha o hloka thuso bua hore no, ngwana ka ke nana hore wena every day o dulo hlatswa dijana. Then Funky girl, wena ke nana hore every week o dule o kolomaka. And then wena Hlakotsa, every week o dule go hlatswetsa washing. Then nna ke tla bona gore ke thusa kae jwa
le ka botswana. Ai mama, nna ke tla shopong.
Ai mama,
nna ke tla shopa, le batla shopo ka nnete le tle gona. Roma nna ke be a buti ke kwale le gate ya lapeng mona.
O khale le toti.
Ke khale le toti, ke etse tsena tsa ke batle le ntate a tla kuta jarete ena, ke lo mmatla ka mtshini. Tseno ke tla di etsa mama ka nnete. Ya.
Yeah, so ha o le motswadi, tlameha o tsebe gore you are not alone in this. Le lelapa. And then you have to do things together. And then also, ba o khothaletsa gore jwa le ka motswadi, you have to understand hore it is normal to feel stressed. It is normal to feel frustrated. It is normal to be afraid. So how tshoa jwa le ka motswadi, ke ntho e normal. Ska nana e kare mohlomong ho sona le ntho e rong ka wena kapa o so tshwantse go bone doctor. No, it is normal. And then also, ba o khothaletsa gore whenever ngwana a o kwatisa, take time gore o gone o manage stress. Take time gore o tlowe. That is why go na le ntho nngwe wena Saxmet e le goreng ga ke utlwisise. Ga ntate a kwata ba re ntate, especially ga ba na le a verbal argument le mme, ba re ntate walk away. Because ba re batho ba bo ntate ba hlaga a ka tloa a ja mme
kaka.
So now le gona mona situation sena sa bana, do the same. Ga o le motswadi o utlwa gore at this present moment ngwana ona o nkwatisitse, ngwana ona ga nka motshwara go tla swa batho. So take time mo jwetse gore wa tsakeng tloa pele a ka pele ko o lematsa, a tloe pele a gago, and then at a later stage mo bitse. Se ka tlwelela situation e se le jalo, mo bitse and then o mo jwetse gore wa tseba wena malome Vos a ka rata 1, 2, 3. So e lokise, because next time ke tlo sharp, because o mofa warning and then ngwana o tlo itukisa jalo. And also lastly ba kgothaletsa batswadi gore ba strengthene di-routine tsa bona. Ga e baneng o no itse funky girl a tlatswe dijana a tlakotsa a ye shopong, along the way ba tlo kgathala bana, because bana ba adopta ka speed. Mohlomong ha tlakotsa a itse yena o tla kgetha ya shopong, o sa kopana ka mane le moloi, and then se ba dula ba ema khoneng, because ntho ena e ba routine. Once o kopana le moloi khoneng, then moloi o sa o kgothaletsa ga e nna monna heso ga ba nyetsise ntho tse heno ba o etsisa heno ba o sotla. So ha ba o gomme shopong, at least re spende 10 minutes nyana re eme khoneng, re builde friendship ya rona. And then 10 minutes ya expanda e se ba 20 se ba 1 hour, jwalo jwalo. And then lwena wa ipotsa go mara tlakotsa every time a ke mo goma shopong o nka 1 hour kaofela. So now jwalo ka motswadi o tlameya gore o strengthene di routine tsa gago. Ga ko gomme o gutle ka speed. Rona ntate ga ne re gongwa, ntate molo wa ka o ne a tshela mathe fatshe, a ga mathe ana ga ka oma o so ka o gutle o mathateng. So le gona jwalo wa utlwa o ne a sa sebedise thupa, and ha so ka ngotla next, but o ile a mfa fela a warning ya gore mathe ga ka oma o so ka o
gutle
ke tla deala ka wena. And also happen this whole thing ha ithibelletse bana gore ba strengthene di relationship tsa bona le metswalle ya bona. Ha ona le ngwana ana le phone hona jwa le ho ho be ntate, bana ba bo 9 years se ba tsama ka di P30 ba se ba tsama ka di MacBook tsena tsa rona. So bana bana ba qetelletse se ba shebile maponopono mona
phone tse tshosa mono ntate, dintho tse tshosang. Alo ka di dimo tsa o feta ngwana o thuke se sethu ile re tshosa ka ofela Afrika Borwa, ra tshoha re tshoha se sethu a re tshositse.
Lord
se sethu ke tshuhile ke re batho ba modimo ba le ka nnete phone tsena kana ka tse ding dikotsi batswadi ba ithute ba ke sa ka monitora phone tse sethu o na re makatse se sethu a re tshosa re le bo abuti ba baholo bo mahlaka hlaka ra tshoa ra tshoa le ka jeno re tshuile re traumatize ke se sethu.
Yes sir. So now how le motswadi make sure hore o monitora phone ya ngwana hao, because ba bang ba qeteletse ba kidnapuwa ke because ha ba le Facebook mane o thola friend request ya motho a re ha re kopane ka mane ka Thabong, and then ngwana o sale ka Thabong ka moo yabe ngwana since o mo qetela a ya Thabong. Ebile nenneng ha a bue mo qetetse fela ngwana a tswa yaba since. But ha o ke wa sheba founung ya ngwana wa bona gore ngwana o bua le di-strange. Yes.
Le tsona ntho tsena tsa bo sesethu motho ona wa o jwetsa ka nnete, ra gopola le montsa o feta ntate mogolo ka kwano ka go tlwa thagwa le kwa le ena ka nnete e ne e le mongwe wa batho ba ile gore bophelo bo ile ba ema gwa fela tutu ka bophelo ba motho mogolo ka nnete. A batla ntho tsena tsa difounung a re romela wena posa ngwanaka a o ngwana e tse ntho ka thetsa tsileno tla ba obe wena mmamedi waka, mme ka nnete ke dintho tsena tsa difounu gore ka nnete ngwana 14 years mo mamedi ngwana 14 years ka nnete ha sa kgona go phami ye wena gotle mollo itswela pele.
Yes, so then ba khotheletsa hape batswadi hore ba provide bana ba bona ka di kgetho, di choices. Ha ona le ngwana, ska batla o dula o nkela ngwana hao diqeto, especially on simple things. Hona le di restrictions tse loreng o ka di beya, but ngwana ha re
Mosuona wa lesira ko batle bakeng sa Christmas. Ngwana enwa sa le 13 years, mme wa hae ntse mo rekela masirana le dirono kopi vale. Mono ka nnete bana bana ba ke bao maikutlo a bona a ka shejwe fanki ga itse ya ntho ena go dula o kentswe ka nnete rono kopi tsotlha mona fanki 13 years ga itse ka se ka rongo pakilo paka ngwana mme a se nthotse hantle tshwanetse wa le kgetho ya half la hletsule le kheunyana ngwana mme le nala letsa
oh sack mate
yes
fana yeah because ntho ena ya go ngwana ha ikgethela e mofa e builder a self-esteem ya hae hore at least le nna motho ha go nna a iman o motle man o apere hantle be ke tseba gore ntwana ke ikgethetse yes and then lastly re sebedise puo e simple wa bona ena e ba mathata because o thola ha ha o mona hlakotsa ka what lodge
ye eligwa ka kwa
ka eligwa ka mona ke mang
letlotlo
ke yo nana o somokentse sekolo ka mane o sa bua sekgowa then le nna se ke tla le nkateko
modimo
nkateko ke yo nana monana o itlhaela ka monana ka lekeišeneng ga ba se ba kopana utlwa o nana ntsa re no my mom did this na o nana le ena o capture ka fela yane no ha go a bua fela o ntsa re
no
so batswadi ha re sebediseng simple language ngwana hao ha kena sekolo mane tropong la ha le hai moruto re o mosotho wena man
o ta wena o hlaledi ka
o bua sotho ska batla o tloiketsa ka re o hijekwetse le mona bua puo e right so that o gono accommodate bana ba bang because wana jwa le ka covid tshe ha o qala o hlaya mona strateng bana ba bangata ditile mona and then wena ngwana ha o mhlomong o sa chaketseng gono ka mane ibile the situation in tseding se re tseba go no hlakotsa ha tla monana ha moloi a ga mtseba o ke ga sekgowa so o tlo go buela sekgowa and then bana ba bambe lo reng ha ba familiar le language ena ba kwata
ba le ma
ene ba qeteletse ba distance from ngwanenwa lena a file ka re e ka re ke le outsider but ba sa understand hore batswadi ba hae ke bona ba bapetseng karolo ena ya gore gona ka tlung ga tlo bua sekgowa and what not what but ha ba chakela kae kae ba lebala gore kana hae mona gona re bua sekgowa mane ha ba bue sekgowa so ngwana rona tlameya gore mo prepare boy
mane ha e sa ga di ahelo ka kwana ka Everton ha o fitla ka nete bo fang mane ngwana ka le bue ka nete bo katle mo na o khutlo ska le bana o ka
so when I'm shanang that the material ena na ka ofela ietse ha etsetswa batswadi fela ha etsetswa di caregivers fela empa e ka sebediswa ke government departments le tsona le tsona ke le fapala thuto di private companies di NGO di civil society organizations di faith based institutions di kereke
di Sunday school
man so that ba gone ho enhance whatever any bana le yona in their church and also di package tsena na tsa yona programa ena ka pa di tips tsena dia khona go batho ba di download ba di bring the ba bane le tsona meta ba e monate gore di translate into 100 languages ho kenyeletse ile le tsona tsena tse genang le tsona na henya gona ya South Africa so le social media eng di teng di package tsena tsa teng mo batswa di ba ka di access anteng ba gona o bona gore che how situation is le tsena e re le nna ke etse tsena me hape di ka thusa le di community workers ba tshwanang le bona bo di social workers kapa di home based care workers mo ilogeng ba tla nka di tools tsena ba di sebedise hore bana ba bangata ba gone o thusa hang so mo batswadi ba ka gonang accessa material ena ka ofela e mengata just fela nna tsatsing la ka sheko ke kgethile e mebedi fela so batswadi ba ka ya ho www.covid19parenting.com ke www.covid19parenting.com kapa haibane motswadi o na le dipotso tse ilogeng o ka rata di botsa kapa o batla material ona kapa di resource tena na ba di sende ho wena email nya hao email ya bona ka mane ka Proof Africa ke yona ena ke covid19playfulparenting@gmail.com
la te molo ihle ba ke sale tsa tsila ka jeno ngwana mme mantswe ao ka nete o diela di gala ka ona e ka beke a fing
ke rata ho khotheletsa batswadi hore ba sebedise di tips tsena na mme le batho ka ofela ba ilogeng bana le bana ba sebedise material ena so that re ka gona ho phela ka gagwe ho di community tse ilogeng di well established me di tiba tabatsa tsona
le go tswana ge le buile hlemshane so o fihlelela re kopana pe baking etlang ha mo mamedi a hloka o itianya le wena teng wena ngwana mme o itianya jwa le wena
ba mamedi ba ka thola di nomoro ntsena ke 067
612-8994.
Thank you, sir.
You've been listening to the Parenting During COVID-19, a program proudly brought to you by the Global Team for Playful and Positive Parenting During COVID-19, in partnership with the Citizen Justice Network, the South African Independent Human Rights Advocacy Group, and Hope FM.